aynu ku bilownay urur dhalinyaro oo dalka amaba dhalinyarada Mareykanka ee Soomaalida ah ay leeyihiin ayaa kulan aqoon isweydaarsiga ay ku qabsadeen magaalada Annandale ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa kulankaasi ka qayb galay oo warbixintana nooga soo diyaariyay.
Wuxuu ahaa caweysin xiisa leh oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo hablo kuwaas oo ku dhashay dalkan Mareykanka. Madasha caweysinkan lagu qabtay ayaa loo qaybiyey laba saf oo iska soo horjeeda iyada oo guddida soo qaban qaabisana ay dhexda u fadhiyeen. Wuxuuna ahaa caweys ka duwan kan looga bartay kulannada Soomaalidu isugu timaado sababo ay ka mid yihiin mowduucyada laga hadlayay oo ahaa kuwo taabanaya nolosha aasaasiga ah ee dhalinyarada. Dadka madashan fadhiyey oo wada dhalinyaro ahaa iyo weliba meesha oo aanay ka jirin khudbado dhaadheeri hase ahaatee ay socdeen doodo iyo falanqayn. Mid ka mid a qabanqaabiyaasha iyo daadihiyaasha barnaamijka Ilyas Cabdi Yabaro oo kulanka dhexda u fadhiyey ayaa marar kala duwan hadba dhalinyarada dhex dhigayay su'aalo, taas oo dhalinyaraduna ay doodo iyo aragtiyo ka dhiibanayeen. Wuxuuna Ilyas mowduucyada uu dhalinyarada u bandhigayo ku saleynayay kuwa taabanaya nolosha aasaasiga ah. Sidoo kalena waxaa madasha ku sugnaa xubno ka tirsan ururka Somali American Youth Forum, kuwaas oo qayb ka ahaa habsami u socodka dooda. Ururkan Somali American Youth Forum ayaa dhowaan la aasaasay, kaas oo hadafkiisu yahay in uu isu keeno dhalinyarada si ay wax uga qabtaan duruufaha hor yaalla isla markaana ula jaanqaadaan dhalinyaradu deegaanka ay ku nool yihiin.
Magacaygu Muna la yiraahdaa, Muna Axmed.
Muna, waxay ka mid tahay dhalinyarada kulankan ka soo qayb gashay.
Muna, waxaad ka soo qayb gashay caawa kulankan dhalinyaro kala duwan oo ku nool Mareykanka ayaa halkan isugu yimid. Bal nuxurka maxaa caawa kaaga baxay?
Caawa waxa weeyaan happy baan ku ahay inay dhalinyaradu isku yimaadaan, ay conversation caadi ah wada haystaan. So ay community-gu way u baahnayd intay ciyaalka kala hayn lahaa, la odhan lahaa magaar kala xishooday waxaa inay wada yimaadaan ay discussion waxa community-ga ka roona sida dadka waaweyn discussionkay u haystaan oo kale.
Waan gartay dood kala duwan ba caawa halkan ka dhacday, dhalinyaradu afkaar bay isdhaafsadeen. Waxyaabadii kugu xiisa badnaa ee la isweydiiyey maxaa ka mid ah?
Wixii ugu xiisaha badnaa waxay ahayd sida qabiilka ay generationkana u sii eegto, ay way fahamsan yihiin inuu qabiilku ku wanaagsan yahay, in faamiligaaga la ogaado, wax kasta la ogaado. Ba dadka dhalinyarada kale waxay u malaysaa qabiilku inuu wax xun yahay. Ma oga in qabiilku dadka lagu kala garto, dadkaagii lagu kala garanayo, ma oga wuxuu bay haystaan wixii waddankoodii kala wada burburiyey oo si fiican uma soo dhaweeyaan qabiilnimada. So that was the interesting topic buu ahaa.
Waan gartay dhinaca dhaqanku kala laga hadlay, guriga laga hadlay, isdhexgalka dhalinyarada laga hadlay, arrimaha qaarkood rag iyo dumarku ku kala duwanaayeen, maxaa dooda keenayay?
Dooda waxaa keenayay innamadu on certain standards bay on u hayaan hablaha hablu wayn sida xijaab weyn xidhaan u dharas kareeyaan si u hadlaan. So inantu hadday waxun u samayso dadku weligood ma iloobaan, se hadduu inanku waxun sameeyo baritoole caadi noqdo dadku way iloobayaan. So waxay lahaayeen standardka lagu kala hayo inanka iyo inanta way kala duwan yihiin.
Waan gartay marka waxaad leedahay hablaha fursad ha la siiyo.
Yaa, hablaha fursad ha la siiyo, fursad badan kas wax badan way sameeyaan oo way try gareeyaan iyo wax kasta saas, waa in hablaha in badan la siiyo fursad badan.
Inta badan kulankani wuxuu ku baxayaa luuqadda Ingiriisida, waana afka koowaad ee dhalinyaradan ay isku fahmayaan sababtoo ah waxay ku dhasheen dalkan. Cumar Faatax oo ka mid ah dhalinyarada aan la kulmay ayaan weydiiyey sida uu arko waxa madasha ka dhacay.
It was much needed. We don't get this opportunity too many times in Virginia for all of us, especially the youth, to come together. There was a lot of discussions, a lot of topics that were discussed.
Fursadan oo kale marar badan maan helin. Waan ku faraxsanahay inaan helno in dhalinyaradu ay isu timaado oo aragtiyahooda ay ka doodaan. Waxaana laga hadlay qodobo xiisa leh. Waxaana soo qaadan karaa aragtidii dhalinyaradu ka dhiibteen qabiilka oo kale oo aan u arko inay si wacan u dhacday. Cumar ayaan weydiiyey arrimaha xiisaha lahaa ee mararka qaar dooda cirka geynayay.
There's very strong disagreements, especially between the men and women. On issues such as feminism, for example, women's rights can a woman.
Waxaa jiray doodo xiisa badan oo dhexmarayay wiilasha iyo hablaha oo mararka qaar gaarayay meel sare. Tusaale ahaan, qodobada aadka looga dooday waxaa ka mid ahaa arrimaha dhaqdhaqaaqa haweenka, iyada oo doodo kala duwan laga keenay in ay haweenku hoggaamin karaan dalka oo kale, waxaana dadka qaarkood ay tusaalayaal ka soo qaadanayeen dhinaca diinta, halka qaar kalena ay tusaalayaal ka soo qaadanayeen dalal kale, iyaga oo tilmaamayay doorka haweenku ay kaga jiraan bulshada. Runtii wuxuu ahaa kulan xiiso leh. Waxaan filayaa in ururkani uu yahay fursad wacan oo keenaysa in dhalinyaradu ay is-abaabusho oo xataa ka fikirto in ay han siyaasadeed yeeshaan, sida ka dhacday gobollada kale ee Soomaalidu degto ee dalkan Maraykanka, sida Ohio, Minnesota iyo meelo kale.
Ismaaciil Xuseen Farjar oo kulan dhalinyaradu ay ku qabsadeen gobolkan Virginia ka qaybgalay ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.